yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde sakira be hedi be studio tamani o da sa saki ko modo Usman Diko yottinta on kabaruji gondi dodi hono hore be sema an gondi e haldude fa jafina wartugo larme lekidal odo kabaru andinama watmo sema e platform pavri e do natugol habatobe gacha lekidal cekte yonterende Gofarma holliti kawral gubede yo mawdun le jokkitagol golle dabar de yernde to aljeto ana yafina du wirfagol larme lekidal yarande adna habgol e junir yambinama le adna fu inna modda francique dimado le mali jimawdu yahi nyande jetti leru fevrier du to nations unies to le galdore jiro fa andina torraji e hebi batte julniru hono coggu essence buutori ke litre fuddu buudi tati o do masala ana haani buutude hono cogguji passe fa warde e le luma fu to di ngoni kabaruji de min jotti taw hande keban famedu tan hono kan fedde akmi andidi latade sababu bi amir boni li lam duansa kanko Allah diko yo o dugule bi inde andite chamdo nyande alande e jungo jom kaburgal de o yuwa na miside wirfade le galle makko faande le kabaruji di e wi sema larme mali natan kidal boyata hore bum kolliti kardal gal ana wonda fa yafina wartugo larme o da kabaru andinama wattumo sema e platform pamri do garangal habatobe gacha le gallure kidande cakide yontere de do kanko Mohamed Usman Ag Mohamedun gonde sema wonko haddi le halude mawde studio tamani kenyan kede denna Umar Waygalu
avec ce qui est arrivé à Kidal c'est déjà
Kidal wakati joni o ko idum hollite wiide kaldal e kawrangal an wondi e yarde yeso sa ewi Kidal e hore mudun walda e region ngaji goddi dino hono sa subiki region Tumbuto atano walda e region Gao wakati joni hebe fu ana jogino golleji di kan yarde le hen yeso wakati joni o wiide fa armi mal wirfole ngalure Kidal de idum le kaldal e kawrangal jati ena wondi e gollede du kede de fu pamdu do hen platform kany SMA ka wakati ono en fuyede andi wajibi sina jeewe dana ko jewta le hen won gede de ben jida be jaratono ni tan ka sa jeewi ko wonde wadde ko tan ido hollita wiide wakkati joni o ido wonde e yardi yeso miden jidi dum fu do yubbo du yalla yimbe al amen gobbe tombe berde mu yana
pour que la population retrouve le sourire
se kadal gube sa le hebi kawral do garangal habatobe gatchal le gallurnde lamu lendi ka modi jalo e do odo kabaru gofarma holliti kawral gubede yo mawdu le dabare jokkitagol golle kawral aljengal yo dum belko hakudu mawdun fa larme meden warta lekidal kanko Ibrahima Asihanga tindino ministere dewrintina lendi wonko haaldi le haalde mawde studio tamani kee kadena Umar Waygalu
nous apprécions
miden belti e ko wondi e wadde wakkati joni o ko idume yalaaji amen jaati sabbi de leedi malindi fu yo malinkobe joyi homo fu ana waawi yaade do yidi ya jeewayo to sakiki mudum woni du wakkati fu yimbe ana kayfa laamu o hollitinde wiide wala fu ko haali do hen sa jeewi laamu o kanye walde adnaara Allah ndu fu miden goddu e jukkudo etti hono sariyawol chapan e joyi bol kaldule ko rangal hollitiri wiide wajibi sina yimbe elbe fu gonta hono gorruno arande no wakkati joni min kolita wiitami beltiki leedi do golleji di laamo wondi e gollude di miden gondi e wadde no watte fu jeewa yalla hono kaldal e kawral gal tabirte fa jeewa yalla arme maliani wirfo to kidal to
se retrouve a kidal
hono haala wirfo gol larme le kidal ana wanda yogabe bi yo sema woni aniyaaki hewbe dum bi yo hejaabe gofarma do wayde daranaade e darne mudu wadi se golle o laatoraaki non nenno golle de li golle de jere de runtinanga laamo hunchanal du hol sanne seba hakkilo en kambi ila de kawral anafis ngal heba non den woni ko larme meda hanno yurfaade le kidal kanko Alexis Kalambiri mo eko haldi e Ayyuba Sow kedadena Mamadou Samaseku
e hakkile am no kabaruji di wordini bay hunde bilta kitafo sobe fu wala hen laamo hanni non yambirde dun leltal kur sinnandu facintinama fa laabi bay hunde hana wadere ciagal laamo o gillat dun sinnandu laamo wala fuf ko wadi kamar dun gube kaptoje de wadani ko e mun en dabare ngoga mabbe dun be mbawata jorade ni tantan le kumke mabbe o en pami wiide be pecci kolleji galluki dal hakunde mabbe hande hande o eden jogi arme landini do fa gas e jihidun le golleji mabbe nyande fufudi mido tajuri dun wiide laamibe arme malibe ana wondi e totondirde hakkilaji do majju lam o dun anda ko domana faytal kurundu ana facintina kabaru majju
kala ko jiddo yottinde e kabaruji modon pode fa e bemal am e facebook gal do studio tamani hono coggu litre essence fuu ɓuytorike buuɗi tati yo ɗum jokkitaade golleeji ɓuytugol coggu essence ji ɗi wonda walde soodooɓe nde limali ɗo wi e ɗum walla faa coggu paase e lumoji fuu ɓuyto keɗeɗon Mamadou Sama Seku leykomma kam fofana mo askoma haaldi e Fatmata Togola
buuɗi tati woni ko ɓuyta e cogguuji jam yiite ɗi fuf so en ndentini ko ɓuyta ko gilla hakke lebbi jeegom ɗum yawtan buuɗi tati sifa buuɗi sappo e nayi e seeɗam woni ko ɓuyta e coggu litre gooto ɗum min kanni gouvernement o ana haani yoɓɓiɓe mali maata ɓuytugol sappo e nayi ɗi dow hono cogguuji transport e lumoji cewɗi ɗi batte ɗum jaati min jiidan e ministre transport o e halfinaaɓe kabaru transport sala eɗen ƴeewa hono ɗum haani waɗeede jama o annda ɗum wiide ɗo mali ɗo fedde woni joƴƴinaaɗo banngal ɓuytude ma ɓeyɗude cogguuji ɗi wona no ɓe muyi dun ɓe ngata mi taƴiri wiide ɗum banngal cogguuji ɗi leydi meɗen mali heddaaki caggal fee
hono syndicat jannginooɓe jannde hakkundere le laamu Tumbutu ngaɗi muurtere golle balɗe tati nde ɓe puɗɗi keeñen jobdi maɓɓe lewru janvier faa warde e yaarugol maɓɓe yeeso kañum e nattineede maɓɓe ley golle foroba woni ko ɓe ndaarti muurtoɓe ɓe mbi caggal muurtere nde toɓɓe hono daɗondiral jannde ɗeeɗu ɓe anndinta ɗum ila jom faa ɓe keɓa ko ɓe ndaartata ko Mohamed Agissa yuɓɓo golle syndicat le région o haaldi e Mariame Kulobeli keɗoɗen e nenno Mamadou Sama Seku fof faccitani en
miɗen gondi e murtugol gilla lewru novembre ndu min neldi noon talkuru gilla noga jeɗɗi lewru novembre hitaande 2015 mo ley majum min kumpitiɓe kala ko min jiɗɗi gouverneur o woni kokkaɗo talkuru ndu e ley talkuru ndu yo caɗele ɗe jannginoɓe région o fuu jogi tiɗɗalla mo fuu totte teddegal muɗum yo golloɓe kumniŋaji ɗi ɓeyde e gollannoɓe furba ɓe gaɗan hakkille banggal darande tatoɓerde nde yoko joddi ɗi fuf yoɓɓe wattu goto misali mum lobbo anni fa ɗo gonɗen ɗo golloɓe kumniŋaji ɗi joɓaka tafun nayoɓerde nde yo tottide ko tacca banggal amuko anniya amen hannde yo murtude hakke balɗe tati caggal muɗum min caloto ɗum hinnaade golleji daɗɗondiral sukaɓe lokkoy fande dañan ko heɓa
hono cakkite yontere nde ñalaande ɓuytugol e junniru yambinaama ley aduna fuu le maɗi ɗo fayso golleji kewɗi ana gonda banngal majjum duuɓi kewɗi duuɓi kurɗi hikka ɗono julniru ana heddi e wadde ina moƴƴa jimowo dimaɗo maɗi ɗo francinka hannde yahi ñande jetti lewru février nde nokku gollirde nations unies to New York to faa seeɗo yeeso jama fuu torra kiɓe ɗum ka batte julniru ina woni hannden keƴaaɗo rewɓe julniɓe fuu ley walde onu nde wonko RFI haaldi e makko nden no keɗeɗenna Mamadou Sama Seku
nokku yogaaji won ley mali ɗo capanɗe jeenayi e jeenayi ley temedere goni julnaaɓe golle o yo golle leydi kurɗo noon yo yottaade galleeji ɗi e jaaliiji ɗi fuf noon gaajidaade e maɓɓe anndude ko woni hakkille maɓɓe salla eɗen keɓa waltidde ɗum heƴooji martinde kumpa yimɓeele kabaru muɗum ana woodi sariya ka walaa heen tafun ka ɗum hatta golleeji ɗi waɗeede sabi kaldal e tottondiral hakkillaaji ana woodi sakkaade ñaw santi sawrude ñaw kaldal e mbirki biltata ɗum e hakkille am so en njaari jam jam en mbasata hadde julnugol sukaɓe rewɓe
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
se garti e kabaruji région ngaji meɗen ɗiɗa keɓen tan andude hono ƴewgol guite mere mere fuɗɗi keña le dogotorore diire hoorejo ndu suudu dogotoro wi yo ɗum golle le balɗe jeɗɗi noon hono ñalaande tottore heeƴo duuɓi joyi ley moƴƴinde gayɗo ɗom liƴƴi marate ƴiwde 2016 yahde 2020 waɗi keeña kulikoro yo ɗum batu juɓɓinoowo talki kabaru gayɗe ɗe faa warde e waɗde gonginaali no awgal heɓirta ɓamtaare le laamu o yo gollirde daraniinde awgal le région o darani oɗo golle hono ordinateur ŋaaji sappo ngoni gujjaaɗi le lycée Tumbutu sukaaɓe janngooɓe ɓeedu murti jannde beete hannde faa kollita metti mumɓen hono laamiiɓe jannginirɗe ɗe ana gondi e gonda e landeede faa faame hono oɗo kabaru waardi hono dehaande kayel ɗum kayindi wonde tanga bange maa ñaamo ngallure kaayi nde heɓi suudu ɗo nattuɓe ndesoto pade mumen naɓeede suudu goonga ndu suudu ana ila beete hannde ndu baaɗe kewɗe ndenti se mahi communaji ɓadiɗi ɗi fuu ana mbaawi du wonde e ley comité kabaru nduɗo suudu yo ɗo kadduɗo e ɗiɗo kabaruji ye nji janngo kedde e heɗaade faa hande yewtere men ana yeeso